Yeah. Miller cool. Numa. Been late. Day. Yeah, sina salama na siu kama ni mkubwa au mdogo. Sokopi sababu siu mumbwa na chuma au dongo. Jumani ndugu zangu msije mkaisi chizi. Misongei peke yangu naongea na ibirisi. Ifi kwa nini wona utesa ulimwengu nisha choka. Kuishi na wewe narudi kwetu. Mana popote kambi nikiamua nasimika. Na ipita ta sekundo na kuwa na washirika. Kama tukifo wote wote baki na nani. Washetani ifi kwa nini utaki kampani. Sa nyingine mibinazi menifanya kamtumwa. Chana na kundi kubwa lokusanya kwa ujumla. Nafanya mambo ya msingi tuja peki sogo. Shatuzi kuwa sana wana tuwache kidogo. Washetani unatumwa teso watu na nguvu zako alafu unafanana jina na shetani ndugu yako. Oh my god, oh my god, shetani pita hivi yebu ondoka. Still itendelea kwa dis nile mina Mungu, still itendelea kwa peace. Oh my god, oh my god, oh my god, shetani pita hivi yebu ondoka. Still itendelea kwa dis nile mina Mungu, still itendelea kwa peace. Oh my god, najaribu kufikiri hivi sasa uko wapi na kipu na chowaza kuongeza wafuasi. Mana siku wizi ati mabaya ndo mazuri. Kifo kitu tisho la kuwaja makaburi. Umetawala kila taifa. Michongo mibaya umenifanya kuwa raida. Watu nashanga unaonekana unapondoka. Mimi na kuchana unaonekana unakuogopa. Utaki wa mfate Mungu wotu kuzwe. Nomba liye kureta duniani ya kufukuze. In the name of God, shetani sikutaki na sitaki kwa mini miracle wala Illuminati. Nalala macho ni kupinge kila napokuona sikupendi. Daily, mimi miracle noma we shetani. Uliatesa watu na nguvu zako alafu unafanana jina na shetani ndugu yako. Oh my god, oh my god, shetani pita hivi yebu ondoka. Still itendelea kwa dis nile mina Mungu, still itendelea kwa peace. Oh my god, oh my god, oh my god, shetani pita hivi yebu ondoka. Still itendelea kwa dis nile mina Mungu, still itendelea kwa peace. Oh my god, oh my god, oh my god, shetani pita hivi yebu ondoka. Still itendelea kwa dis nile mina Mungu, still itendelea kwa peace. Oh my god, oh my god, oh my god, shetani pita hivi yebu ondoka. Still itendelea kwa dis nile mina Mungu, still itendelea kwa peace. Oh my god, oh my god.